Omukubiriza wa parliament ya kuno Nalongo Anita Among asabye bannayuganda mu disitulikiti y'e Rukiga okulonda ekibiina kya NRM okusobola okunyweza enkulaakulana gye balabako mu kiseera kino omera n'enkulaakulana endala gye gavumenti ebalindiridde singa banaalonda NRM mu kulonda okubindabinda. Okwogera bino abadde ayogerako eri Namungi w'omuntu akunganidde mu kisaawe ekya RwamQQ mu disitulikiti y'e Rukiga awakubiddwa olukungaana akwatidde ekibiina kya NRM bendera. Omukulembeze w'ensi eno Uganda Jino Yoweri Kaguta Tibuhaburwa Museveni wabadde ayogerako eri bannayuganda mu disitulikiti eno wamwera n'okubasaba okumulonda mu kulonda okubindabinda. Amonga kakasiza pulezidenti nti olw'enteekateeka ennungi gye bakoze ng'ekibiina kya NRM balina obukakafu nti mu kulonda okubindabinda okulonda kuno bakukuwangula n'ebitundu 9/10 mu bifo byonna ebigenda okuvuganyizibwako.
And we'll make sure that we deliver to overall in the country 90% at worst 87%. This country is not for trial and error. You see the people with umbrella coming that they want a protest vote. Are they protesting for the peace in the country? Are they protesting for the development in the country? Are they protesting for the wealth that has been created by President Museveni? And this campaign, we are going to look for campaign ourselves, for votes ourselves. If you win as Rukiga, you will take the credit yourself.
Mukwogera keri abawagizi be President Museveni asuubiza abantu be Rukiga nti mu bimu kwebyo gavumenti byegenda okuteekako ennyo essira mu kisanja ekijja nga amaze okulondebwa kwe kukakasa nga amasannyalaze gabuna ku buli kyalo kya Uganda ate ku bbeeyi entono ddala olwo bannayuganda basobole okugakozesa obulungi era n'okusobola okwekulaakulanya.
Hati amasannyalaze twaganyurra gaza kasense, gaza bushenyi, gaza rukungiri, gaza ntungamo, gaza kabare, gaza kisoro, gaza kapunu ya RwamQQ na hand hono ebibereho ni mbirebera nabo cyata amashanyarazi mugaine naba ndebo mfairaha entekateki tekene girango tubanze tushye amashanyarazi aha district kandi atari kugandura omu district za Uganda zona.
President Museveni asinzidde eno n'asaba abantu be Rukiga okulonda NRM mu kulonda okubindabinda ku bifo byonna enkulaakulana eno okusobola okutambula obulungi. Olunaku olw'enkya President Museveni agenda okusiiba mu disitulikiti ey'e Rukungiri ne Kannungu era nayo ng'akuyega abayo okulonda ekibiina kino ekya NRM
kisooka kuyinza kwabwe.